Yeah, Jazz. My name is Jovi, Universe Classical Music King, Sugar Voice.
Speech peku peku, never socks. Mapenzi yetu yetu, wa mtu kosi. Sinichi kwetu kwetu, heyo mikosi. No, mkiwa mtu sumu, kifwani ana maziwa. Sacha ubishi na futi sita, pango dogo, ntakubana kama sticker. Uriza expo sita, wana mdogo, na food Jovi Diallo. Kuliko Jovi studio na go speaker. Mane toku unga waya kwenye speaker. Nisogeze mike ni wachane malaya senorita, yes. Vizuri vya para miwa, ukimu ndio namua nani afu na naishi, yeah. Kanyagia, 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 sweet guru kwenye gia. Kanyagia, 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 sweet guru kwenye gia. Kanyagia, oh baba kanyagia. Kanyagia, oh mama kanyagia. Kanyagia, oh kaka kanyagia. Kanyagia, oh dada kanyagia.
Tell them what don't they hear. Speed it now, nigga speed it now. Vitu viko vingi, niko speed now. Niko speed now, niko speed now. Mambo yako mengi, niko speed now. Niko speed now, niko speed now. Vitu viko vingi, niko speed now. Niko speed now, niko speed now. Mambo yako mengi, niko speed now.
Mama need a house, baby need a shows. Richard man talk. Why me a bala upcoming high wafiki? Media, hata mkinichukia hamni tish. Hamnivish.
Yes, wizi back na zombie bana. Bonge la kombi mwana. Ikitu ilianza way back usiku na mchana. Yapo wali bana, padogo sana. Situko tuna shine, nitonyo kwa sana. 24-7 ko high, niko sticky sticky. Maswali mingi ti why, nje sis kiki. Wanasema mi malaya tina chiti chiti. Shaolenu mnasubili ufanya kiki kiki. That is how wanna lia mini player. Uko maniga mikono in the air. Tuko high vindo vingi we don't care. Tell them what don't they hear.
Kanyagia, 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 speed guru kwenye gia. Kanyagia, 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 speed guru kwenye gia. Kanyagia, oh baba kanyagia. Kanyagia, oh mama kanyagia. Kanyagia, oh kaka kanyagia. Kanyagia, oh dada kanyagia.
That is how wanna lia mini player. Uko manika mikono in the air. Tuko high vindo vindo.